Ameshachoshwa na kulizwa na mapenzi hayaamini tena. Ameipoteza furaha na wanadamu pokea wanajema. Hey, usema ni pretend siwezi. Mikwako nime fall in love. Tujenge wote mji mwema mapenzi. I wanna give you good good love. Kuficha ficha nimeshindwa siwezi. I really want you be my love. I need your time and attention to show you the real meaning of love, love. Love was ukinipa, utanenepa. Na mini mi mapenzi ndataonge. Tena naweka na nuta, mabegi na shusha. I really wanna love you. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby. Nitakuliza mwaya. Kila mwanadamu na uka zake. Usijewaza kujalipisa. Ukanitesa siye natia mwaya. Kila mwanadamu mapungufu yake. Kivipi ni kuinjua ina kukuna toi. Eti nijeze na hisia zako wewe. Mikwako sina mpango wa kando. Ninachotaka ni mapenzi yako. I know you don't believe in love, in love, in love. I gon' make you believe in love, in love, enough. Oh, I swear, nafasi ukinipa, utanenepa. Kamini mi mapenzi ndataonge. Tena naweka na nuta, mabegi na shusha. I really wanna love you. Oh, baby, oh, baby. Oh, baby, oh, baby. Oh baby, oh baby.